Ada hafido dankaga, dankaga. Hamtina ada bedasha. Hudu dayno dhaisa, hano kia kala foganta. Busel kia kala hrenata wa ya hayira takene. Marweynu ka xoog badnaane ku samir xilliyada macaanto macaanto ku samir xilliyada macaanto hududayno dhaxaysa xanuunkiyo kala foganta buseelkiyo kala xinaanta waya xayiraada keenay marweynu ka xoog badnaane Kusamir hiliya da ma'anto, ma'anto Kusamir hiliya da ma'anto Markan, markan kuhelan habibi Habibi, darta hasilay hayati, hayati Harir daladhi ma'anto Adhan ku xidhay bogeyga Adhan ku xidhay bogeyga Markan Markan ku helan habibi Habibi Dakta xasilay hayati Hayati Harir daladhi ma'anto Adhan ku xidhay bogeyga Adhan ku xidhay bogeyga Markan ku helan habibi Habibi darta xasilay hayati Hayati Harir daladhi ma'anto Adhan ku xidhay bogeyga Adhan ku xidhay bogeyga Haqiqa diga kamayday Adhan ku xidhay bogeyga Adhan ku xidhay bogeyga